Yo, people, y'all not ready for this one. October 8th, Mumfire, Mumfire.
Hata kaa yofunika plani, katulipe plani, nishulipe nkani. Ufuna cha, upempa cha, masuka mukwa suwa can give you money. Hango weni yako sumuripa, mashota pundani hao hao. Manaru mekaisi ni action, notice my words, si wapakisha we mau mau. Pressure, yako we ni mula, neni pasa pressure la mula. Haya mau, osa pinda mula, please na papa jatani ya kaula. Nikumva mongabo ni mianga kwatu kwanja pangango ni teku nyamungwapo chitiete kutieteka happiness same same na kateka mwanomvira pano makisi kumbovu makamaka Mwano mvira pano, nobody knows mwano mvira ne. You can't tell mwano mvira pano, yeah. Nikumva manga jine keke 1964 pareto rende pendo, eh. Time mwukwa suya chachacha, nikumva mweo kwacha mumatumba makwacha. Nikumva mwongabo nikatakata, polika miskuto, nikumva nga muswate. Magero mavimwe osweta. Nikumva niri high nga ni rasta. Voko on point nga voko ya mapastas. Yes yes I'm a little bit gangsta. Mwana wasi ambo mukwa sumia gaza. Nima uka ni kuseni seni. Kupanga plani na paper na brainy. I won't leave no brainy training. We praying for nyumba clouds so we need this rainy, yeah. Nikumva niri chemo two seat and a big man jambo. Mukwa suwa wa chairman. Olo Orlando we sama funa ngwalala. Funa atiko songo maziziri la so. Funo ni ona mukwa. Mwano mvira tati, ni 1964 ntawabe na keke. Nepa zete ni kumva la kalaka.
Mwano mvira pano.
Ni mauka kuzenu nga muko nsholo keji.
Nde mwano mvira pano.
Wakamba bamu, ama ziba DJ Ice.
Mwano mvira neo.
Edi buzi na necha bama ziba.
Mwano mvira pano.
Na making paka wata.
Mwano mvira neo.
Wanze metolo wezi zivika.
Ne mwano mvira pano.
Seven na rayon wa maziba.
Mwano mvira neo.
Mpazi jiri uji. Jiwa mazia maziba.
Mwano mvira tate.
Big man Lucheko kumbatiani. Ne mwano mvira pano. George Mayer Otbeto kumbatiani.
Manja mololo. Forgive us. Nise vivana.